Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Tugeze ku gice cyacu cya 16, Yakobo na Esawu. Iki gice gishingiye mu itangiriro, igice cya 25, umurongo wa 19 kugeza kwa 34, n'igice cya 27. Yakobo na Esawu, abana b'abahungu ba Isaka, bavutse ari impanga. Bagize itandukaniro rinini mu mico no mu mibereho yabo. Uku kudahuza kwari kwarahanuwe na marayika w'Imana bataravuka. Ubwo yasubizaga amasengesho ya Rebeka wasabye ashengutse, yavuze yuko azahabwa abahungu babiri. Amuhishurira uko bazabaho mu gihe kizaza. Umwe azaba umutware w'ubwoko bukomeye, n'undi nawe akaba we. Ariko amuhishurira ko umwe azakomera kurusha undi, kandi yuko umutoya azatwara umukuru. Esawu yakuze akunda kwishyira imbere, kandi ibitekerezo bye byose byahugiraga ku mibereho y'umunsi wose. Kuko atashoboraga kwihanganira kuguma hamwe, yanezezwaga no guhiga. Nyamara niwe se yatoneshaga. Uwo muhungu mukuru yarengaga imisozi n'ubutayu adatinya, agatahana umuhigo kandi akavuga ibitekerezo bishimishije byabaga byerekeye uburyo yabaga yananijwe no guhiga. Yakobo wagiraga ibitekerezo byinshi utarahubukaga, wahoraga atekereza iby'igihe kizaza kurusha iby'igihe yabaga arimo, yanezezwaga no kwibera imuhira, akaragira kandi agahinga. Nyina yamwishimiraga kwihangana yagiraga, kutarangara no kwita ku by'ahazaza. Ingeso ze z'ubugwaneza zashimishaga nyina kurusha ineza Esawu yagiraga rimwe na rimwe no kwirata kwe. Rebeka yakundaga Yakobo kuruta Esawu. Esawu na Yakobo bigishijwe yuko ubukuru ari ingenzi, kuko umukuru atagombaga kuragwa n'ubutunzi bw'isi gusa, ahubwo n'ubutware mu byerekeye gushikama ku Mana. Uwajyaga kuzabuhabwa yagombaga kuba umutambyi w'umuryango, kandi mu rubyaro rwe akaba ariho hazava umucunguzi w'isi. Ku rundi ruhande, hari inshingano ufite ubukuru yagombaga kuzuza. Uwagombaga kuragwa imigisha y'ubukuru yagombaga kwegurira ubugingo bwe gukorera Imana. Mu ishaka ry'umugore, mu mubana abana n'abo mu muryango we, mu mibereho ye n'abandi, yagombaga kugisha inama ubushake bw'Imana. Isaka yamenyesheje abahungu be ayo mahirwe n'ibyangombwa byayagengaga, anababwira atabahishe yuko Esawu, umwana w'imfura, ari ufite uburenganzira bwo guhabwa ubutware. Ariko Esawu ntiyakundaga gusenga, ntiyakundaga no kuba umunyedini. Ntiyari yishimiye ingingo yagombaga kuzuza zari zerekeranye n'ubutware mu byo gushaka Imana, ndetse kuri we zamubuzaga kwinezeza. Esawu yabonaga yuko amategeko y'Imana n'uburyo Aburahamu yagombaga gukomeza amasezerano ye n'Imana byari uburetwa, kuko yihugiragaho akumva ntacyo yifuza nk'umudendezo wo gukora ibyo ashaka. Kubwe, ubutegetsi n'ubutunzi, kurya no kunywa no kwinezeza byari umunezero. Yanezezwaga n'umudendezo usesuye w'imibereho ye yo kuzerera nk'inyamaswa. Rebeka yanditse amagambo ya marayika maze ahera ko amenya neza kurusha umugabo we imico y'abahungu babo. Ubwo yari atagishidikanya yuko amasezerano y'Imana yari yarateganyirijwe Yakobo, yibutse Isaka amagambo marayika yari yaravuze. Ariko Isaka yakundaga umuhungu we mukuru cyane, ku buryo amagambo ya Rebeka atigeze agira icyo amuhinduraho mu migambi. Yakobo yari yarabwiwe na nyina yuko ari we uzahabwa ubutware, kandi yaranejejwe n'ibyiza azabona kubw'iyo mpamvu. Si ubutunzi bwa se yifuzaga, yashakaga ubutware mu byo gushaka Imana. Gushyikirana n'Imana nka Aburahamu, gutamba igitambo cy'impongano, kuba sekuru w'ubwoko bwatoranyijwe bwa Mesiya wasezeranywe, kuraga ubutunzi budashira buvugwa mu masezerano, ngaya amahirwe n'icyubahiro yari akeneye cyane. Yitaga ku byo se yavugaga byose byerekeranye n'ubutware mu byo gushaka Imana, akagundira ibyo yari yarigishijwe na nyina. Mu mibereho ye yose nta kindi yashyiraga imbere. Ariko Yakobo yari ataragira ubumenyi buhamye bw'Imana yubahaga. Umutima we wari utarahindurwa mushya n'ubuntu bw'Imana. Yahoraga yiga uburyo yabona imigisha mwene se atitagaho, nubwo kuri we yari ifite agaciro kenshi cyane. Umunsi umwe ubwo Esawu yatahaga ananiwe cyane avuye guhiga, asaba Yakobo ibyo kurya yari atetse. Undi yaraboneyeho akanya ko kumuha ibyo kurya, ariko akabigura ubukuru bwe. Vuse ko ngiye gupfa, ubwo butware bumariye iki? Ku bw'isahane y'isupu itukura, amuha ubukuru bwe abihamishije indahiro. Kugira ngo abone ibyo yifuza muri ako kanya, agurana umurage we wera Imana ubwayo yari yarasezeranyije basi. We yishakiraga iby'ako kanya gusa. Yari agiye kubura iby'ijuru ku bw'iby'iyisi byiza yajyaga kuzabona mu minsi izaza, akabigurana kwinezeza uwo mwanya. Uko niko Esawu yasuzuguye ubutware bwe. Igihe yabutangaga yumvise hari umutware atuye, noneho agakora ibyo yishakiye. Kubw'uwo munezero wa kinyamaswa, umunezero ngirwa kwigenga, benshi baracyagurisha uburenganzira Imana yabahaye bakivuka bw'umurage udashiraho mu ijuru. Esawu yashatse abakobwa babiri b'abaheti, ariko kuko basengaga ibigirwamana bitera Isaka na Rebeka agahinda gakomeye cyane. Esawu yari yishe ingingo imwe mu ngingo z'amasezerano yabuzaga ubwoko bwatoranyijwe gushaka mu bapagani Nyamara Isaka yari agishaka kumuha ubutware bw'umuryango. Imyaka myinshi irahita. Igihe Isaka yari ageze mu zabukuru n'amaso yamaze kuba ibisonga yenda gupfa, yiyemeza guha umuhungu we mukuru umugisha adatindiganyije. Ariko kuko yari azi yuko Rebeka na Yakobo batabishakaga, ahitamo gukora uwo muhango wera rwihishwa. Uwo mukambwe abwira Esawu ati, "Enda ibyo uhigisha, ikirimba cyawe n'umuheto wawe, ujye mu ishyamba mpigire y'umuhigo, untekere inyama ziryoshye, mbone kuguhesha umugisha ntarapfa." Rebeka abwira Yakobo uko byagenze, maze amutegeka kubuza Esawu guhabwa umugisha. Yizeza umuhungu we yuko nakurikiza amabwiriza ye, ari buwubone nk'uko Imana yari yarabisezeranye. Yakobo ntiyahereye ko yemera. Igitekerezo cyo kubeshya se cyaramushenguye. Icyaha nk'icyo kizana umuvumo aho kumuhesha umugisha. Ariko iyo mico myiza yaraneshejwe, maze ahitamo gukora ibyo nyina amubwiye. Ntiyari afite umugambi wo kubeshya se ku mugaragaro, ariko amaze kugera imbere ya se yumva byarangiye nta kundi yagira, hanyuma ahabwa uwo mugisha yifuje akoresheje uburiganya. Yakobo na Rebeka babonye ibyo bifuzaga, ariko byabaviriyemo ibyago n'agahinda gusa kubwo kuriganya. Imana yari yaravuze yuko Yakobo azahabwa ubutware, kandi ijambo ryayo ryajyaga gusohora iyo bagira kwizera bagategereza yuko ibitunganya. Rebeka yaje kugira agahinda kenshi, yihana inama mbi yari yahaye umuhungu. Yakobo yari aremerewe n'umutima wirega. Yari yacumuye kuri se, kuri mwene se, ku mutima we no ku Mana. Mu isaha imwe gusa yari akoze ibyo azicuza mu mibereho ye yose. Ndetse ibyo byagaragaye cyane nyuma y'imyaka myinshi, ubwo abahungu be bakoraga ibyaha bikababaza umutima we cyane. Yakobo agisohoka mu ihema rya se, Esawu nawe arinjira. Nubwo yari yagurishije ubutware bwe, yari yiyemeje noneho guhabwa umugisha wari wagenewe umwana mukuru. Ubukuru mu byo gushaka Imana no kuby'umubiri byajyaga kumuhesha ubutware bw'umuryango, kandi ku butunzi bwa se akagira inshuro ebyiri. "Data, byuka urye ku muhigo w'umwana wawe kugira ngo umpeshe umugisha." Uwo musaza w'impumyi ubwo bamubwiraga yuko yabeshwe, yaratangaye kandi ariheba, maze bimutera guhinda umushyitsi. Ahera ko yumva neza uburyo umuhungu we mukuru wari witeguye guhabwa umugisha agiye kwiheba. Nyamara igitekerezo kimuzamo kandi kimwizeza yuko bwari ubushake bw'Imana bwatumye igikorwa yari yiyemeje kudakora gikorwa. Yibuka amagambo marayika yabwiye Rebeka, maze abona yuko Yakobo ari we wagombaga gusohoza umugambi w'Imana. Igihe yamuhaga umugisha, yumvaga Mwuka Wera amuhanzemo, noneho akomereza Yakobo umugisha yari yamuhaye atabishaka. "Ninde wahize umuhiga akawunzanira, nkaba nariye kuri byose utaraza nkamuhesha umugisha, kandi koko azanawuhabwa?" Esawu yari yasuzuguye agaciro k'umugisha yagombaga kubona gishobora kuwubona, ariko ubwo yari atagishobora kuwubona, yagize agahinda kenshi n'uburakari bwinshi cyane. "Njye nanjye mpesha umugisha Data wambyaye. Nta mugisha wansigiye." Ariko ubutware yari yaguranye yari atakibusubiranye. Kubw'inyama yamugaburiye, kubwo guhaza ipfa ry'ibyo kurya, yananiwe kwihangana. Esawu yagurishije umurage we. Ariko yamenye ishyano yari yakoze, ntiyari agishoboye kuwusubirana. Kuko muzi yuko hanyuma ubwo yashakaga kuraga umugisha atemerewe, kuko atabonye uko yihana, nubwo yabishakaga cyane arira. Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 17. Esawu ntiyari abujijwe gushakira ineza y'Imana ku kwihana, ariko ntiyajyaga kubona uburyo ubwo ari bwo bwose bwo gusubirana ubutware. Agahinda ke ntikatewe no kwemera yuko yakoze icyaha, ntiyifuje kongera guhuzwa n'Imana. Yatewe agahinda n'ingaruka z'icyaha cye, si kubw'icyaha ubwacyo. Esawu mu byanditswe byera yitwa ukerensi by'Imana. Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 16. Agereranya abakerensa agakiza Kristo yabeguriye, kandi bakaba biteguye kugurana umurage wabo w'ijuru ubutunzi bw'isi bushira. Abantu benshi babaho nta gitekerezo cy'ibyo hazaza bafite. Barira nka Esawu bati, "Reka twirire twinywere, kuko ejo tuzapfa." Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 32. Irari ry'ibyo kurya riri hose, kandi abantu bahinyura Imana n'ijuru iyo bahawe inshingano yo kwiyeza ngo bareke kwandavura mu byerekeye iby'umubiri n'iby'umutima, ariko kwera kuzuye kuboneka kukubaha Imana birabababaza. Abantu benshi bagurisha agaciro k'ubutware bwabo kubw'irari ry'umubiri. Ubuzima burangirika, ubwonko bukagira imbaraga nke zo gutekereza, n'ijuru bakaribura, byose kubw'umunezero w'akanya gato uca intege kandi usuzuguza. Esawu yibutse ibitereko yasheshe atagishobora kongera kubona ibyo yari yabuze. Niko rero abazaba baraguranye umurage wabo w'ijuru ngo bishimishe bitewe n'inarige bazamera ku munsi w'Imana.